Abalewi igice cya 21. Amategeko yo kwirabura no kurongorana by'abatambyi. Uwiteka abwira Mose ati, bwira abatambyi bene Aroni uti, ntihakagire uwo muri mwe wiyandurisha intumbi ngo yandurire hagati mu bwoko bwe, keretse yakwanduzwa n'iya mwene wabo wa bugufi, nyina na se n'umuhungu we n'umukobwa we, na mwene se na mushiki we warukira umwari, akaba mwene wabo wa bugufi, kuko atararongorwa intumbi ye yayiyandurisha. Ubwo ari umukuru mu bwoko bwe ntakiyanduze ngo yiyonone. Ntibakogoshwe ibiharanjongo, ntibakiyogosha inkokora z'ubwanwa bwabo, ntibakikebe ku mubiri. Babera Imana yabo abera, ntibagasuzuguze izina ry'Imana yabo, kuko aribo batambira Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro, aribyo byo kurya by'Imana yabo. Nicyo gituma bakwiriye kuba bera. Ntibakarongore maraya cyangwa uwanduye, kandi ntibagacyure uwasenzwe, kuko umutambyi ari uwera ku Mana ye. Nicyo gituma ukwiriye guhora umutekereza ko ari uwera, kuko ajya atamba ibyo kurya by'Imana yawe, ahora kubera uwera, kuko Uwiteka ukweza ndi uwera. Kandi umukobwa w'umutambyi wese niyononesha gusambana, abayononye se bamutwike. Umutambyi mukuru muri bagenzi be wasutswe ku mutwe amavuta ya elayo yo gusiga, akerezwa kwambara ya myambaro, ntagatendeze umusatsi we, ntagashishimura imyenda ye, ntakinjiraho intumbi yose iri, ntakiyandurisha intumbi ya se cyangwa nyina, ntibikamukura hera, ntakonona hera h'Imana ye, kuko kwereshwa amavuta yasizwe y'Imana ye kumuriho. Ndi Uwiteka. Kandi umukobwa arongora azaba ari umwari. Umupfakazi cyangwa uwasenzwe cyangwa uwanduye cyangwa maraya ntakabarongore, ahubwo umwari wo mu bwoko bwe azaba ari warongora. Ntakononere urubyaro rwe hagati mu bwoko bwe, kuko ndi Uwiteka umweza. Inenge zababurisha gukora umurimo wabo. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, umuntu wese wo mu rubyaro rwawe mu bihe byabo byose uzagira inenge, ntakigire hafi ngo atambe ibyo kurya by'Imana ye. Umuntu wese ufite inenge ntakigire hafi. Impumyi cyangwa uremaye ukuguru, cyangwa ubutaraye izuru, cyangwa ufite urugingo ruruta urundi nkarwo, cyangwa uvunitse ikirenge, cyangwa ikiganza, cyangwa ufite inyonjo, cyangwa igikuri, cyangwa ufite inenge ku jisho, cyangwa urwaye ubuheri cyangwa ibikoko, cyangwa umenetse ibinyita bito. Ntihakagire umuntu wo mu rubyaro rwa Aroni umutambyi ufite inenge wigira hafi ngo atambe ibitambo bitambirwa Uwiteka bigakongorwa n'umuriro. Kuko afite inenge, ntakigire hafi ngo atambe ibyo kurya by'Imana ye. Ajya arya ku byo kurya by'Imana ye, ku byera cyane no ku byera. Ariko ntakigire hafi ya wa mwenda ukingiriza ahera cyane, ntakegere igicaniro kuko afite inenge, kugira ngo atagira ahera hanjye yonona, kuko ndi Uwiteka uheza. Ibyo byose Mose abibwira Aroni n'abana be n'Abisirayeli bose.